ไง
Bale
Yapo mengi ya kusema Ila moja kubwa hili Moja kubwa hili Moja kubwa hili Na leo tasema Meni shinda siri Meni shinda siri Meni shinda siri Kuna kijana Ananichanganya Kasha nichanganya Yapo mengi ya kusema ila moja kubwa hili moja kubwa hili moja kubwa hili na leo nitasema meni shinda siri meni shinda siri meni shinda siri kuna kijana ananichanganya kasha nichanganya Changanya huyu kijana moyo kwake ushazama nimezama kwa huyu mtoto mama eti akiombali nakosa amani nakula siri si ndo utani eti akiombali